kubwa na dera na vya mbebeba kamera na vya natesa kitera ship namba nane kibera.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Ooh, ah, cheza chini chini. Two pa, leta mbili mbili. Ni na mademo wili wili. Nani na ganji nani washaka pili pili. Ooh, that, amedunga mini. Ooh, da, tiki hiyo muli. Mwambesi bongi luka ingina kasi kiswahili. Nani na mitjeneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda wa super gwangi na madiva. Mi upenda nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda nikiwa whisky uko river. Mi upenda chafua shingo na masilva. We upenda kupika githeri na gas. Twin kwa moka ama ancestor cast. Basi kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi.
Ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
It's Jagged Day on the beat.
Okay, okay.